masnichi wamekaa na toboa anga kimataifa kutoka mboga moja paka tisa tizedi na iwakirisha kila siku na kwea pipa na wakimbiza hakuna wakumishika hapa kasi no mafeke kwa hizi flow wamekaa kila ngoma ima masnichi Rito of people wana rekodi jingo sio nyimbo freedom na kukihiti nyimbo na vuruka pande zote kama upepo wa tsunami na mchizi na saka mani sina time na wapambe asante mungu mami dadi kwa kuniraki na kuniacha kipaji sio pesa mana ingekuwa pesa tayari nishafuria wakuda wala nifika
ili badae wali chike ila mungu wamenipa mola wali tamani nini kose ili badae wali chike ila mungu wamenipa mola
hawapendi nionekane wanapenda nipote itazona roo mbaya kala pala ishtele fuu wenge na ishi kwa mateke vijembe flaa kwa masnichi wanawaza siku zote ni chache batu nao imekua kazi nipo makini nikiwa piri kubishi kama joe maisha ni kama launi hayetaji ubisho leo na make money tumia onyesha wako uzarendo kama wewe niki oh my dream nipikisho USA na jamini mina weza na weza zede kipaji changu mungu baba Ebenezer nyuma nilikotoka zewe baki nishaweza mere ni endako manguri wanatetemeka wanaulizana ni nani so mwingine mkari hitimeka habitachi gonga biti nyonga biti nizidi kuwapoteza na jamini minaweza stimu zimepanda hakuna wakumishika
walitamani nikose ili badae walichike ila mungu wamenipa mola walitamani minikose ili badae walichike ila mungu wamenipa mola
binadamu sio wazuri wengi wao mafidhuri wamejawa ukatili wao chafu na kiburi binadamu sio wazuri wengi wao mafidhuri wamejawa ukatili roho chafu na kiburi ata mama really ambiaga na baba kani usiaga binadamu na maneno yao
walitamani nikose ili badae walichike ila mungu wamenipa
mola
walitamani nikose ili badae walichike ila mungu wamenipa
mola
I be touching. Wow. Oh, dad. Wow.
I'm messing.